Yeah, it's Goldie once again.
Goldie once again.
Na popa tena.
Snow White. Pull the.
You're the winner. Girl, you're the winner. Tell me, who'd you be? Would you believe me? Little Shina. Pandya mazima kwako sisiki tena sioni hey, hata nkikosa upoko nami tani hata nitekwe hata kidogo nikese kama majino ndo nilipokosa utoka mami sio vibaya uniseme wendo wa kwangu wa peke I swear I'm in love. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you.
Finest baby. Neno mapenzi ni zede kuchi kuchi. We ni fundi we mwalimu kwa upendo na ni teach. Unavyo nipa siki nice tamani kuchitu. Kiniona na kina nai ni miziki tu na kiki. Maneno menge tumenipa kizizi. Sijui ni nina nini tulitoka na machizi. Yangi mbuai yangi zeze niongeze irizi. Nifungie chumbani ni hesabu michirizi. So please kuachane we ni ndoto. Nice nazali la mtende vicheche wote kushoto. Pendo unge kwa ni ubani ningeweka kwa cheteso. Fumilia kwa nami ataisha ya mate. Na shukuru na nipenda zidisho pendo wa dhati. Sugila mtu kwetu mwema wengine baby wanafiki. Wanafitini unibige chini ni back in lola. Nitapige tamagoti kikuzi nitasema story.
Hata nkikosa upoko na mi Tani hata nitekwe. Hata kidogo nikese. Kama majino ndo nilipokosa utoka mami. Sio vibayo niseme wendo wa kwangu wa peke. I swear I'm in love. I'm in love. I'm in love with you. I'm in love. I'm in love with you. I'm in love. I'm in love with you. I'm in love. I'm in love.